massage.
I know more.
Inga mainuka.
I know more.
Sivunje mgongo.
I know more.
Ndondo.
I know more.
Rumbo mbolo.
I know more.
Rumbo masono.
I know more.
Unajezaji.
I know more.
Jamane.
I know more.
Oh mama, anacheza ndomboro. Tena kainama. Itatoka tumoro. Domo zito mina babaja,
mina babaja,
mimi na babaja. Domo zito mina babaja,
mina babaja,
zenu mina babaja. We unachezaji,
I know more.
Inga mainuka,
I know more.
Sivunje mgongo,
I know more.
Ndondo,
I know more.
Mbombolo,
I know more.
Rumbo wa sono,
I know more.
We unachezaji,
I know more.
Jamane,
I know more.
Ngoma uka.
Baby, oh my God. Oh, baby, oh my God. Baby nipe mo, shaunjesho nipe mo. Wani usharo, mashinda umewine. Ukinipa uchoki na juliza wetu wa mama shine. We unacheza je,
una mainuka.
I know more.
Sivunje mgongo.
I know more.
Ndondo.
I know more.
Mbombolo.
I know more.
Rumbo wa sono.
I know more.
We unacheza je. Na mwingine utanitoa roho. Ukutema zitaki taki. Zitaki taki. Ukupenda kinda kinda ki. Oh kinda kinda ki. Babasi jeza kima doido. Oh kima doido. Bilinge jeza kima doido. Oh kima doido. Basi jeza kima doido. Oh kima doido. Basi yo kima doido. Oh kima doido. Jeza.
I know more.
Mainuka.
I know more.
Sivunje mgongo.
I know more.